making the music.
Oya sinakurenganya, no. Nanjye sinakwirenganya. Twari tukira abana, nitwamenye ikirezi twambaye. Najyaga nkurakarira, nanibuka n'ikosa wakoze. Ubu nibwo mbona bwarukana, n'ukuri mboga zibona abana.
No memories of what we had can go away, they keep hunting me. They keep hurting me. I can't move on. Uza kunda nukura rahirwa nukura gira imana n'umunyamahirwe. Uza kunda azagufate neza kukubura biragatsindwa azabaza njyewe kubuse. Kubona uri kumwe n'undi ese biza nsaba iminsi cyangwa biza nsaba imyaka.
Icyo nzi cyo ntibizoroha
ese ubitekerezaho cyangwa n'igihe ubikwibutsa ese bikubaho ngo nkumbure. Do you ever think about me too? Cause I think about you every day. Will you ever leave my head one day?
No memories of what we had can go away.